Yimpi engoma ayihlangane zabukane mehlweni manje
Yimpi engoma ayihlangane
Yimpi engoma ayihlangane zabukane mehlweni manje
Yimpi engoma ayihlangane zabukane mehlweni manje Kiyana bangale babuyele ngale ubuza bangalena babonela ngale ayihlabi yehluli banusemnyane
ngoba sazidana thukunyela mabuseni hlopa
Yeah. Inquele we bafana,
Inquele we bafana,